wabuyinza
Yesu
wabuyinza
Yesu
kalendo Yesu omukwano gwo nzize nange ondage kumanyigo ontasembere no kale kulwe chisacho Yesu nayambalanga manyigo kulwe chigambo cho naberanga nawe tata Yesu nzize onyambe nange naye kulwe chigambo cho nechisacho tasana ngerero mukama onzije yondage obuyinza bwo mukama
wabuyinza
Yesu
wabuyinza
Yesu amalobozi gona gakusinze emyoyo jikuyimuse amavivi gavuname amawanga gakutende na ye Yesu nze kwekute era nange zijira ya chigambo cho chibirere obulamu bwange Zize jolyo
nyambe
wabuyinza
Yesu
wabuyinza
Yesu
walaga manyigo kubana ba Isirayiri bwe bali baduka ku kinyange kinene naye Yesu gwe kumukwano go olabika ngoli munene nyo jangu nangeri chitange jangu eri famile yange ojichusize obulabe bona ojiyimuse kuva mufufu era Yesu yegwa mamira era Yesu wantu mambulire chigambo cho nyambaza nange chisacho nyambaza manyigo mbulirenge chigambo cho chitambuzenga mumawanga guna Yesu nze nkwekutte
wabuyinza
Yesu
wabuyinza
Yesu
wabuyinza
Yesu
wabuyinza
Yesu kama abampero mugisa mwena abawuliriza oluyimba luno abanfuulira omugaso gye muli abawe enfukulo yekisa abatateka ekisa ky'omulembe nnyo mu linnya lya Yesu nsigadde musumba John kuva ku Rainy's Ville Ministries mukama abampero omugisa amina.